Wicked Latest Music.
Summer love, you risking it. That's why can you see you believe in
me. I don't wanna lose my magic.
You look like a nice guy, won't deny. Kaofela kona mobatelanga. Fiti toku, sliki toku, niku yelela. Nini kenina, uone, kulilwa shutana o. Kaofela kona mobapumela. Ainyani hati breakina ya mwela. I don't wanna get ya. Oh, na na na. I don't wanna get you. Mi yoko neni gona. Inge kuna neba puma. Anisa nana koni zama lavu. Ane one more means sevu. Maybe
sisi ya nisi ya fela.
Maybe
sisi ya nisi ya fela.
Maybe
sisi ya nisi ya
fela.
Maybe
sisi ya nisi ya fela.
Maybe
sisi ya nisi ya fela.
Maybe
sisi ya nisi
ya fela.
Ingeza maratozo na kipulesha. Mabupiro waka nipula nile kuzipisha. Narikanga kono vansi yanga. Iye mingata miokona ye niloti sanga. Biru ya kavayo kisabutuku. Vasisani falati nikavastuku. Naziniza zinalo tazitukutuku. Vasalive nisweri kuba takimakuluku. Narilangana aniukula. Ungata wabasari neva nisia mapula. It's okay, ni this year's a makelo. Palastina, zikani Kenya mama sendo.
Miyoko neni wona.
Ula.
Inge kuna neva puma.
Temu na tizikuru.
Anisa nana koni
zangala. Kempo inge ke A1 major.
Anewan
Mr. Rocks.
Sinefu, maybe.
Kona moro weze zanga.
Sinefu,
maybe.
Basari veni vatire. Nevani mata inge kurine ni vanatire. Gamana tovalika ni zibutuku. Nisama ile kajane kasenanga kama utu.